yeah, yeah, yeah. Ah,
big records.
Tajirira, I'm washing on. Sasa wanajua inapochomoza safari tena mwisho itatua mazuri yako subiri kanisa nitambua usijefanya sufuri mahula nalijua siku yako dahiri tena hasande mama kukunilea shauri tena kumahula na lote tunge shahiri happy
birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Nana.
Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
Mjambo, uwepo wao twajivunia. Wanavyojua mbiu kamgambo, kanapolia tunatulia. Amazaliwa Malunji to me,
to me.
Amazaliwa Malunji, weba lenyo Yesu, ndi msani kutuse nyagazi. Niaza baba na mama, uze bila akili changamoto. Mungu baba ni pekima, umenitoa mbali kwa utoto. Nao baba sina misimama. Sande sana marafiki kwa kuja. Moyo wangu na bashasha. Shukurani kwa Mungu namba moja. Usiku kuja nimekesha. Asande baba na mama. Mwanenu nakuwa. Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Na na.
Happy birthday to you.
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Na na.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Na na.